radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Jean-Baptiste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi 1994 umusore wari umusirikare Jean-Claude Muragijimana wari mu ngabo z'u Rwanda yakundanye n'umukobwa Clementine Kampire wari utuye ahitwa I Rutsiro muri Byumba. Muragijimana yagiye ku itabaro amusiga inyuma mu kwezi kwa 1994. Kampire yibaruka ikibondo amwita Jean-Marie Nambajimana ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu karere ka Nyagatare umurenge wa Karama umudugudu wa Kiyovu.
Ndi gushakisha papa wanjye bita Muragije Imana Jean Claude.
Uramushakisha mwatandukanye ryari?
Yabanaga na mama ubwo intambara yateraga muri 1994 nibwo yagiye.
Yabanaga na mama wawe hehe?
Bakundanye Rutare ariko ntabwo babanye yamuteye inda agenda yaramuteye inda.
Icyo gihe papa wawe yakoraga iki?
Yari umusirikare
mu ngabo za leta y'u Rwanda muri 1994.
Yego.
Yari afite irihe peti?
Ama ntabwo nigeze ndimubaza iby'ipeti yari afite.
Ntabwo wigeze umubona ku ifoto ngo urebe uko yabaga yambaye? Nta foto yasigiye mama wawe?
Nta foto yamusigiye.
Hanyuma batandukanye 1994 bitewe n'iki? Bitewe n'uko umugabo yagiye ku rugamba agasiga mama wawe nyuma yakubye kubatandukanye gute?
Yamusize agiye ku rugamba.
Icyo gihe wowe wari utaravuka rero?
Nari ntaravuka.
Wavutse ryari?
Navutse muri 1994.
Mu kuhe kwezi?
Ukwezi kwa 9.
Hanyuma se uyu papa wawe Muragije Imana ushakisha yakomokaga hehe iwabo? Hari amakuru uzi yaho yakomokaga?
Yakomokaga cyahoze ari perefegitura ya Kibuye.
Ku Kibuye bakubwiye komini yakomokagamo?
Oya, ntabwo bigeze bayimbwira.
Mama wawe we yakomokaga mu yihe perefegitura yakomokaga he?
Yakomokaga I Rwamiko, I Rutare.
I Rutare ya Byumba?
Yego.
Hanyuma se mama wawe nduva ari waguhaye amakuru uracyari muto, yigeze akubwira ko papa wawe yarebye inyuma yashubije amaso inyuma akamushakisha barakomeje kuvugana, n'ayo makuru mama wawe yaguhaye kuri papa wawe?
Bitewe n'uko nyogokuru wanjye yapfuye, mama agahugira mu bw'imiryango bakaza kumufungisha bari gupfa imitungo na bakuru be, papa amakuru numvishe n'uko ashobora kuba ariho akaba yarohereje ibaruwa ikaburira ahantu bita Cyamuta.
Iyo baruwa yayohereje ari?
Ayohereza ntabwo twari tuzi aho yavuye, bitewe ko ari yohereje ibaruwa itumenyesha aho ari. Ntabwo bigeze bayisoma bitewe ko yaje igasanga mama afunzwe. Uwo ibaruwa yagezeho ntabwo yigeze ayisoma, yarayibuze bitewe ko yaje igasanga mama afunzwe.
Ibaruwa yaraje yandikiwe mama wawe basanga ari muri gereza, ntibayifungura baramutegereza, nyuma barayibura.
Baje bamubwira yuko ibaruwa bayibuze.
Iyi baruwa yageze Cyamutara mu wuhe mwaka?
Hagati y'1999 ubwo intambara yari yarashojwe, nibwo ubwo intambara yari yarangiye nibwo papa yaje kohereza iyo baruwa.
None se mama wawe kuva afunguwe avuye muri gereza yagerageje kumenya amakuru ya papa wawe? Hari uburyo bigeze bakoresha kugira ngo bavugane?
Nta buryo bigeze bakoresha kugira ngo bavugane. Nuko ayo makuru ariyo mama yaje kumpa ambwira yuko ibaruwa yaje gutakara, ariko ambwira yuko yaburiye mu gihe Gaseke. Nyuma y'intambara nta yandi makuru yitwigeze tumenya, ariko bitewe ko iyo baruwa yoherejwe nyuma y'intambara turahamya yuko ashobora kuba ariho.
Urahamya ko ashobora kuba ariho kumva ko ari muri Congo uretse iyo baruwa hari akandi kanunu kakwemeza rwose ko papa wawe ari muri Congo nta handi handi yabari
nta akandi kanunu nako nta kandi nako
wowe unyandikira ushaka kuza mu kiganiro agasaro kabura gushaka kumenya makuru ya papa wawe uramushakira iki wara ufite imyaka 29 uri umusore uwo mu papa ntumenya uramushakira
iteka ari papa wambyaye ndifuza kuba namubona nkamumenya nkamenya papa wambyaye
mbese iyo uganira na mama wawe akakureba uko uteye igihagararo yigeze akubwira ko usa na so
yigeze abimbwira
wumvise umeze utabikubwiye ko usa na so
wumvise ari ibintu binshimishije cyane ariko nkabura nsaba imana yuko nagira amahirwe yo kugira ngo mbe nabona na papa wawe
none se nambaje imana niba papa wawe muragize imana kumva ubu ngubu muri kano kanya aho yaba ari hose mubwire icyo ushaka kumubwira mubwire icyacyunyuza hano mu kiganiro agasaro kaburaga
papa ni ukuri naravutse mama yambyaye bamubaze yambyaye ubundi umwana umwe kuva wagenda nta wundi mwana mama arabyara ariko nimba aho uri hose uri kunyumva ndakubwira yuko papa nkukunda njyewe ndiho na mama ariho mukuru witwa Mukagatera ariho ariko sogokuru yaragiye ariko byibura nkubonye nkakubona nka papa wambyaye byanshimisha ni ukuri ndagukunda
Jamari Nambajimana
Karame
urakoze cyane kuba wandikiye ibaruwa y'urukundo papa wawe niba ariho akaba kumva cyangwa se ari n'undi wo mu muryango we ukomoka mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye ubuhitwe Karungi komine ntabwo tuyizi ariko waba yari afite umwana mu gisirikare witwa Muragijimana Jean Claude wabaye Rutare ho muri Byumba akaba we yarakomokaga ku Kibuye Karungi abo mu muryango we rero mwamenya yuko mufite umwana Jean Marie Nambajimana ushakisha papa we ushakisha n'umuryango niba haraho muri muri amahoro muzaduhamagara hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tubahuze ngaho rero Jean Marie Nambajimana wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'Imana
nawe abane nawe
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1996 abavandimwe babiri baratandukanye bitewe n'ibihe by'amage Habineza Damascene atandukana na Habyarimana Narcisse Habineza ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyarutarama hashize imyaka 31 aburanye n'umuvandimwe we
kiganira rero bushize nari natanze icyifuzo cyuko mwashakira umuvandimwe wanjye wari warabuze
uwo muvandimwe wawe ninde
yitwa Habyarimana Narcisse
yaburiye he ryari
urumva duherukana muri 90 1990 yari yaragiye mu gisirikare ariko kuva yajya mu gisirikare ntitwongera kubonana era ntambara muri 94 yarabaye ntabwo yigeze agera mu rugo gusa twumvise ko ashobora kuba yarahungiye Brazzaville
none se mbere yuko ajya mu gisirikare mwari mutuye
twari dutuye mu karere ka Rusizi icyo gihe ariko cyari cyitwa komine Kamembe mu perefegitura ya Cyangugu
ajya mu gisirikare muri 90 yari afite imyaka ingahe
imyaka sinyibuka neza ariko yari iri muri yari ari kugera muri 20
mwari mutuye muri komine ya Kamembe hanyuma Habyarimana Narcisse mukuru wawe ajya mu gisirikare kuva muri 90 kugeza muri 94 nta bugeze umubona
ntabwo nigeze mubona
hari amakuru se wari ufite ko ariho kwagikora kwakiri mu gisirikare
amakuru ya nyaheruka numva ko yahungiye Brazzaville nayabwiwe na muramu we urumva igihe cyaje kugira arashaka ariko ashakira hanze noneho muramu we akajya bakomunikana aza kumpa nomero yiwe turanavugana rwose ambwira ko ari Brazzaville noneho igihe kiza kugera rero nkajya muhamagara telefone ye nticemo kugeza na n'ubu telefone ye narayitse.
None se icyo gihe muvugana mwaraganiriye mu huza urugwiro?
Twaraganiriye duhuza urugwiro akajya mbaza amakuru yo mu rugo nanjye nkamubwira ariko igihe kiza kugera nyine turaburana kuri telefone.
Mwaburanye kubera wowe cyangwa kubera we? Ni we utarashatse kongera kukuvugisha cyangwa se kubigora muhamagaraga gusa telefone nticemo?
Naramuhamagaraga telefone nticemo kugeza na n'ubu.
None se abo baramube baracyavugana nawe?
Mba muramu we nawe duherukana kera kuko icyo gihe twabanaga mu karere kamwe ariko njyewe nza kuva kera nzi Kigali noneho rero kubera bimwe byo guhindagura amatelefone ntitwongeye kuvugana narahashize imyaka myinshi naje no gusubira kureba aho yaba yaratuye nsanga harahindutse cyane utamenya ahantu abantu bagiye basigaturana gutya amakuru abura gutya.
None se akubwira ko ari i Brazzaville yakubwiye agace ka Brazzaville yarahereyemo yarari mu nkambi yarari mu mujyi rwagati yakoraga iki?
Ntabwo yigeze ansobanura ngo ari mu nkambi cyangwa se ngo ari ahubwo yambwiye ko yari asigaye akora akazi ko kudoda.
Yakubwiye yuko akitwa Habyarimana Narcisse?
Yego.
Icyo gihe muvugana hari muhe mwaka?
Imyaka ko numva ashize nk'imyaka igera mu myaka igahera ibyo byose igera muri 12 gutyo.
12 mutongeye kuvugana. Ababyeyi banyu baracyariho?
Nta mubyeyi wacu n'umwe ariho kuko mama yapfuye ngira maze icyumweru mvutse.
Komera.
Noneho papa we yaje gupfa hashize imyaka 6 apfuye.
Komera. Hari abavandimwe bandi ufite?
Abavandimwe ndabafite.
Ni ukuvuga rero yuko ayo makuru yo gutabaruka kwa papa wawe ntabwo mukuru wawe Habyarimana Narcisse yamenye?
Ntabwo yazi.
Wamubwira amakuru y'abo bavandimwe bandi baraho bari hehe bari Kamembe baraho ngaho muri Gasabo bari he?
Umuvandimwe mushiki wanjye nkurikirana we aba muri Gasabo. Noneho abandi bavandimwe hari undi mushiki wanjye nawe wavuye Rusizi ubu ngubu asigaye ari Butare i Huye. Noneho abandi bose baracyari Rusizi.
Okay. None niba muri kano kanya mukuru wawe Habyarimana Narcisse akumva mperuka kuvugana hashize imyaka myinshi igera ku 15 niba koko ari Brazzaville akaba akumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira aho mwari mugereje muganira icyo gihe? Niki kitumye ugaruka muri kino kiganiro kuza kumushakisha?
Ndumva ngize Imana akaba arimo anyumva rwose yashakisha uburyo mvugisha kuko urabona ninjye muhungu usigaye mu muryango. Mbega kuva na kera naramukundaga tunaganira namushishikarizaga gutaha kugira ngo nibura tube twabonana dufatanye. Ubu rero ngize Imana akaba nyumva rwose nakumva umutima wanjye wongeye kumera neza ari uko nongeye kumva ijwi rye.
Habineza Damascene uri mu karere ka Gasabo mu kagari ka Nyarutarama ukaba ushakisha umuvandimwe wawe Narcisse Habyarimana ukeka ko ari muri Congo Brazzaville. Ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ukabura gakomeza utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha.
gasaro kawe muzakabona
maderero
shaka gasaro kawe muzakabona wiki kimpegeye shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasoro kaburaga umwihariko wa Murisanga umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye nyina ntiyabyakiriye afata umwana mushyira se arigendera turi mu mwaka w'1990 mirongo cyenda nyina w'umwana yaratuye mu Gatsata naho se akaba yaratuye ku Kabusunzu uwo mwana yabuze papa we muri genocide yakorewe abatutsi yaje mu kiganiro ashaka irengero rya mama we yitwa Diane w'amahoro atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari ka Nyabugogo umudugudu w'Indatwa
kene cyangwa no mukiganiro gatoro ka buraga ngewe mavutse ndumwana mboya noneho papa wanje ndona kwa mukaga atati nabasha kumenya mama wanje kwa nubwo icyenda kane kitampura mungana na mukaga ata bajyaga bambi kijya mu mashamba ya Kongo nyine niyo nakuriye muri iyo ngiyo ntari umusore wanjye ari we mama umbyara ako papa we yarafu yafuye mu ntambara ya jenoside yakorewe abatutsi cyenda kane noneho ubwo ndahunga nyine nkiriye mu mashyamba ya Kongo nkurana n'abandi bantu aribo mukadata n'abandi bakomeriye ariko ntabwo nigeze mbasha kumenya mama wanjye nzaba noneho muri 2011 nibwo twaje kugaruka mu Rwanda tuhageze ndajya kumwitaho twahasanze ndabaza ese ntabwo namwe arabashije kumenya umubyeyi wanjye mama wambyaye barambwira ati twumvaga ko ngo atuye mu Gatsata kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru ntazi umubyeyi wambyaye w'umumama icyo nagira ngo mbabwire rero muzanshakire rwose nzambara ibyo n'inda yaba akiriho n'inda nyumva yanzanye ahantu papa yaraga ariko nitwaga Kabusunzu nisagara ansigaho ngaho aragenda rero ntabwo ndamenya nimba adahari ntabwo mbizi umuryango izambarira
ni iki cyatumye akwivanaho warakimenye
ntabwo nigeze nyine barambwiye hari imba ngo yarafashe nk'uko batabanye icyo niba kuko ndumva papa rero amaze gushaka undi mugore ari naho nyine yanzanye ntabwo bigeze bakimisobanuye nawe nari muto ari umwana muto cyane ntabwo nigeze mbumenya ntabwo namenya ari amazina ntabwo nayambumye emwe n'isura ntabwo nigeze nta n'umuntu wigeze abasha kubisobanurira
papa wawe yitwaga nde
bambwira ko batamuzi yitwaga Bigatsinda Marie
hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku Kabusunzu
abavandimwe be hari Gatsibo we yari afite kinyura nawe yapfuye mu ntambara mushiki we umwe niwe twabashije kuzunguka tugiye muri Kongo tumushyikiraho niwe wabashije kutwakira njyewe na murumuna wanjye tugiye muri Kongo ariko ntabwo mushiki we yigeze ahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire aho nda neza aho mama nda yaba abuze cyangwa ataramumenye nda abayo cyangwa atari
umaze gukura wigeze utekereza kuba wajya mu Gatsata ukabaza niba hari umuntu waba ufite umwana yatandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi ushakisha umwana nawe icyo gitekerezo bigeze ukigira
nubwo nyine mu Gatsata nimba mwamuhazi nta nubwo ari kure yo ku Muhima nta muntu gusa nari ntaziyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nigira ngo mbashe kuba ntajyayo ngo mbaziko
niyo mpamvu nkubajije mu Gatsata ndahazi uvuye aho utuye uvuye aho ngaho utuye ujya mu Gatsata n'ubu tuvuganye waba ugezeyo hanyuma
ni hafi cyane
nyoko wanyu uvindimwe na papa wawe ibyo byose azi amazina y'umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo yigeze akubwira amazina ye
ndamago yigeze yambwira ajisa n'undi twita twitahuka tuza nge nawe se n'umuntu ndakubimubaza arambwira ngo ntabwo yigeze abimenya ngo ntabwo amenye
ku wanyu mwahunganye mujyana muri Congo nawe mwaragarukanye mu Rwanda Imana muhiri uko ridashira
yaranamfashije cyane gusa yajyaga mbwira ko nimba mbyibuka neza nari muto ndavuga ko ngo yitwaga Sayatina ndumva ako kajambo ako kazina ndumva ariko twigeze kutumeramo we yari azi n'amakuru ye neza ariko ntabwo yigeze abasha kunsobanurira neza ngo ambwire ariko amakuru yari ayazi ariko yumva nyine naje kumenya ubwenge we amaze kwitaba Imana ntabasha kuza kugaruka mfite ama aya makuru nk'ayo yizewe kuri
ariko byibuze uzi izina rimwe rya mama wawe yitwa Seraphine
icyo kintu nticyarabigeze kunda kumbwiraho gatoya
ariko se ubu tuvuganye wagutumayo wakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati umwana n'uwanjye ibyo bigeze ubitekereza
ntabwo nabitekereje ariko ndumva ubwenge ndumva wamugana icyo kintu ntakagombye kuba narana kugikoze mbese
none Diane w'amahoro niba mama wawe reka tumwite Seraphine irindi ntabwo turizi nitugira Imana uwitwa Seraphine wabyaye umwana hasi muri za 91 mwana w'umukobwa akaba yari afite umugabo bamubyaranye warutuye ku Kabusunzu witwaga Rudasingwa naramukadi wakiyumva cyangwa se waba ziko abo bantu bakundanye bakabyarana umwana ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mama wawe yaba ariho niyo yabatana ariho kandi nabyo tukabimenya ariko reka tumwifurize kuba ariho nkusabe uramushakishije ugiye mutarabonana niki wumva ushaka kumubwira imyaka 30 yose ishize utaza amakuru ya mama wawe utaza aho ari niki wumva ushaka kumubwira
ikintu wumva ushaka kumubwira
yego
nzi ni byinshi cyane narababaye cyane mbabaye ubuzima bubi cyane mbabaje ajije ndavuga ati byibuda iyo nza kuba kugeza n'ubu ndakoreza urimo yambuka ibanki iyo nza kuba mufite nari kuzajya mutura gahinda kuko nagize nkamubwira ibibazo byose mbuye nabyo cyane ko ari nawe navuga yasaza kunsiga nsaza kuza ngo nsige kwa papa wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego ariko mubonye byibuda namubwira ijambo ryo gusana namubaza ikintu kimuta gusa cyonyine namubaza impamvu yanyikuyeho ikanza igatuma mbaho nabi cyane bikabije
birumvikana ko ugendana agahinda kagushura ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite gusa ufite n'ibindi wifuza kuba waganira nawe nagira ngo ukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba Imana ukasigara wenyine ukabaho ubupfubyi n'ubwo bwose wagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore gukura gutera imbere ariko umubabaro wawe nk'umwana wakoze wenyine ndawumva ngushimire kuba wihangana ngushimire kuba utahakare ngushimire kuba ukifitemo ubwo w'umuntu ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha twizera yuko mama wawe Seraphine irindi tutazi
abaye ariho cyane nkamenya ko hari cyangwa taza basi nkabona n'umuntu ambwira ko yaba yaramuze ariko baza atakirutanye na cyabazihagije
ntabwo azabura bumva ijwi rya Amerika batuye mu gatsata ndetse no kukabusunzu babazi bazi rudasingwa niwe papa wawe aho mu gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwa Gaserafina wabyaye muri 1991 hafi aho akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana kukabusunzu abo nabo abakiriho abahari bazatubwira n'amakuru tugenda duhererekanya ngaho rero Diane urakoze kuba bara ukomeje kuhamagara ntucike intege no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe byadukundiye n'ubwo byabanje kudutenguha ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza
ko murakoze cyane namwe kuba mwemeye gihe cyane kandi n'ubwo habaye n'inzitizi nyinshi ariko ukazihanganira
Agasaro Kaburaga
mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1994 igihe ingabo z'Inkotanyi zari zimaze gufata Kicukiro abari bahatuye barahunze berekeza rwagati muri Kigali abavandimwe babiri bageze kuri Sainte Famille umwe ahungira muri iyo kiliziya undi arakomezagana mu majyepfo yitwa Celestine Mutembera nyuma y'imyaka hafi 29 umuvandimwe we Faustin Ndayishimiye aramushaka tuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange akagari ka Kayonza umudugudu wa Kabuga
ndarangije umuvandimwe wanjye witwa Mutembera twanyuranye mu 1994
yego
ariko kwa cyo yuko ko yabari ukavu kuko hari bishike byakurikiranaga twabonanye mu 1995 amwira pe ashobora kuba ari ukavu inyaka ko niyo yabatenda yabakiriho ashobora kuba akiri ukavu
none se mbwira Ndayishimiye Mutembera Celestin umuvandimwe wawe mpfana iki nyirizina mu buvindimwe cyangwa
Nizo bino nyo kwa data wacu. Akamungu wajyo. Akavuki. Niba bitaga kabiri. Nafitina nawo barapfuye. Ubwo amasasi y'abasirikare y'Inkotanyi yaratangiye kuvuga muri Kicukiro n'ibyo twese twatangiye guhunga. Yariko kumubona bwa nyuma tuzamuka Sainte Famille.
Mwagiranye muri Sainte Famille
oya niyo twatandukanye kuko iyo bahise bakomeza berekeza iyo gitaramo tuje tukasiga Sainte Famille
nibyo mwaka ati Sainte Famille mugumayo icyo gihe niba wibuka hari ukuri kwezi
hari mu kwa kane Inkotanyi zigifata Kicukiro
wowe uguma kuri Sainte Famille hanyuma Mutembera we arakomeza agana igitaramo
wowe akomeje igitaramo barakomeza bagira no muri n'icyangwa gubambuka bagira ukavu
ninde wakubwiye ko ari ukavu ku buryo n'ubu waba utekereza ko ariho akiri
hari umushiki we bita Fitina bitaga Fitina
yego
yari yatwaye igikondo
yego
aza kwitaba Imana none navuye ku ishuri yapfuye ndi muri vakansi nicaye mu rugo numva itangazo kuri radiyo ibimenyesha ko umushiki we yapfuye ko yazaza gushyingura yamenyesha Mutembera Celestin muri ukavu
yego
kuko amazina rero yose yari amwe uwo Fitina na Mutembera yose ari amazina yari amwe bari bayahuje kandi nawo uwo Fitina yari ati yari yahahuje ariyo niyo mitamugani niyo nta wundi ndashobora kuba ariwo Mutembera
ubwo hari mu wihe mwaka
yatuye muri 2003
2003 kuva icyo gihe nta yandi makuru wongeye kumenya aguhamiriza koko ko yaba ari Bukavu cyangwa se yaragiye ahandi
ari amakuru y'uwo muramu we ntabwo nongeye kuyamenya ari n'amakuru ya Celestin ntabwo nigeze nongeye kuyamenya
none Ndayishimiye mbwira hari ikintu wumva gishobora kuba cyarabujije
Celestin Matembera kugaruka mu Rwanda yaba se yakeka ko nta muntu agifite mu Rwanda yaba se yarageze yagashaka ku buryo afite urugo akavuga ati urugo rwanjye ruri hano muri Congo cyangwa se yaba yarasanzwe hafite umuryango yagiye hasanga niki wumva kishobora kuba cyara mu bujije gutaha mu Rwanda
yaragiye agahita atirayo agashakirayo kuko niba bisiga imbarimu nawe yasigara ari wibarera n'abana bamushiki babashiki kuko ari we wasigaye barera wenda kuzaza kubarera mu Rwanda bizamugora akigumira i Bukavu
birumvikane waba utekereza agace cyangwa se uzi agace k'umujyi wa Bukavu abo bene wabo bari batuyemo
so bitewe n'ikibazo na stoke bituma hari ibintu
bagiye bibagirwa birumvikana nagira ngo kandi ngushimire ubutwari ufite bwo kuba n'ubwo bwose ufite ubwo burwayi ariko ukavuga uti ndagushaka ndagutegereza nongere nkwiseguyeho kugira ngo tuganire abumva ijwi rya Amerika bumve yuko umuntu wese tumuha agaciro ke nawe rero ndagushima ubutwari bwo kubana n'ubu ugishaka kumenya amakuru ya Matembera Celestin mukuru wawe umuvandimwe wawe wo kwa so wanyu ushobora kuba ari Bukavu abantu bumva ijwi rya Amerika i Bukavu ahariho hose ntangiye kuvuga kadutu niyo nzi cyane ariko hari na za Nyawera nayo ni kati ya Bukavu imwe iri aho ngaho yaba ari hose aho mwamwumvira mukamumenya mwatubwira kugira ngo tumuhuze n'umuvandimwe we Faustin Ndayishimiye umushaka none Faustin niba Matembera akumva muri kano kanya hashize imyaka 28 igihe kwa 29 mu mezi abiri 29 zaba yuzuye mutandukanye mu kwezi kwa kane 94 mugeze kuri Sainte Famille wowe usigara muri Sainte Famille warakomeza igihe kibaye kirekire niba akumva muri kano kanya gose fata umunota umubwire icyo ushaka kumubwira iki kuri ku mutima
umuvandimwe wanjye ndagukumbuye kandi nibuka ibihe byinshi twajyaga tugirana n'udukino twajyaga dukina tw'abana wambwiye ko icugiro kandi ruhazi
cyane
yajyaga ducunga kuri bya bigare by'abana bita ibitogatogo
yego
muri uriya muhanda wo kwa Mukongo
ndaharuzi
yajyaga tuzamukana kuri ibyo bitogotogo tukamanuka muri ayo muhanda adukinisha aducunga turi abana bato
yego
ibyo rero ntabwo nyabyibagirwa bituma nibuka bigatuma mukumbura
ndahamya yuko akumva kandi ahamya nkomeje yuko tuzamushaka tubifashijwemo n'Imana tuzamubona Faustin ukomere ube hafi untegereze nzongera kuguhamagara nkubwira amakuru meza nakuboneye umuvandimwe wawe umpe igihe usenge utegereze wizeye ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga umwana w'umuhungu wavukiye ahitwa Shunga hahoze ari muri prefecture ya Byumba muri komine Muvumba utaza amazina ye ushobora kuba yitwa Ntigwakunda arashakisha umuryango we uwo mwana yavutse mu mwaka w'igihumbi 1986 ajyanwa mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka kubera ko yari imfubyi nyirakuru ashobora kuba yitwa Nyiramugwera Maria ku bantu bakomoka muri komine Muvumba muri sekiteri ya Shunga bazi umubyeyi wari ufite umwana wajyanywe mu Bufaransa avanywe mu nkambi akanyura mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka azaduhamagare hano mu kiganiro agasaro kaburaga tubahuze umwana arashaka umuryango we
agasaro kaburaga
inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi 1996 umubyeyi wari warahungiye mu nkambi ya Shabarabe muri Congo yaburanye n'abana be babiri bari kumwe na nyirakuru Mukamwezi Jacqueline atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Ruhango akagari ka Gitisi umurenge wa Bweramana umudugudu wa Kabugusu
muraho neza n'Imana Veloce
ukomera cyane
ego kinzanye mu gasaro ka buraga nagize ikibazo cyane muri 1994 twarahunze mbungira mu cyahoze ariko ari muri Zaire kugera mu hitwa muri Congo ubwo duhungira i Bukavu tumaze kugera i Bukavu badushyira mu nkambi ya Shabarabe tuba muri Shabarabe nabanaga n'umubyeyi wanjye n'abana babiri ubwo igihe kiza kugera tuza baza kutujyana mu nkambi ya Inera tugishabarabe tujya Inera na Gashusha igihe tumaze kugera Inera na Gashusha baza kuturasaho n'indege twarababaye cyane amashyamba ya Congo twari tumaze kuyazenguruka rwose ubwo tumaze kugera Gashusha na Inera baturasaho n'indege bamaze guturasaho ubwo nibwo natatanaga n'abana banjye bari kumwe na mama witwaga Nyirabahizi Virginia umwana mukuru akitwa Nyirwifura Innocent ninaba gusenga Deo Gratias kuva icyo gihe naje gutatana nabo twarashwiragiye cyane mu mashyamba abantu ubwo turi kugenda mu gisheni kinini cyane mu muhanda uza kuburana nabo maze kurana nabo bajyanye na mama n'abandi bantu bari benshi mu gisheni nagiye njyenyine ndasiragira mu mashyamba ya Congo arikari za marembe za mora hose ntaho ntageze ariko ngenda ndeba abana ndababura burundu
dusubira inyuma gato igihe waburanaga n'abana bawe aribo Hanyurwa Imfura Innocent na Kabagusenga Deo Gratias icyo gihe abo bana bari bafite imyaka ingahe
Nkunga umwana yari afite imyaka 5 ariko ubwo tuva mu makambi baramaze kugira nk'imyaka 8-9 icumi cya 11 gutyo kuko ntabwo twakinze n'abahise bamaze nk'imyaka 3 cyangwa 4 mu Shabarabe ubwo tuza kujya za Inera bari bamaze kuba bakuru bamaze uwo muhungu mukuru namuhunganye afite 5 ariko ashobora kuba yaramaze kugira nk'icumi cyangwa 11 ukurikiye mama yari amuhetse hari nko mu myaka 7 cyangwa 8
muburana ubabura bose
abana bari babiri na mama wanjye
icyo gihe mutandukana urambwira ko mwari mu kivunge cy'abantu benshi mwari mugeze he mugana he
twari turi igashusha na Inera turimo guhunga nta n'uwari uzi ahajya ariko twarakomeje turagenda bamwe twibona turi mu mashyamba ya Warikari za Masisi za Marende za aho hose mu mashyamba ya Congo ntaho ntabaye rwose narahazengurutse cyane ariko ngenda nabaririza abana ndababura burundu
nta muntu n'umwe wigeze uhura nawe ngo akubwire ati abo bana narababonye cyangwa se mama wawe naramubonye bari kumwe
ntawe narakomeje ndabaririza ntawe rwose ntawe nabonye
kugira ngo ubure abana babiri n'umubyeyi wawe mama ukubyara ubaburire muri ayo mashyamba ya Congo uzenguruke izo za Masisi nko kubivuga wakuye hehe imbaraga zo gukomeza kuzenguruka ushaka abo bantu mbwira ukuntu wari umeze muri icyo gihe ushaka umubyeyi ushaka n'abana bawe
agahinda karanyise cyane biranyobera bituma ashaka n'umugabo turabana tumaze kubana nawe igihe kiza kugera tuza gutandukana tuza kuburana bimaze kunyobera nibwo nafashe umugambi wo gutaha mu Rwanda bimaze kunyobera nibwo natahaga mu Rwanda maze kugera mu Rwanda ngo ndebe nabuze ko baba barahageze nsanga ntabo ariko ubwo nyuma sinzi abantu naje kubukomeza kubaririza nza kumva ko ngo hari ahantu bageze ngo bari kwerekera ku muhanda wa Gisangani ngo habereye amasasu menshi ariko uwo muntu wabingiye nawe ntabwo nongeye kumubona
ahunga ku muhanda wa Kisangani ni naho bashura ko baratandukaniye na mama wawe cyangwa se bose bakaba
yego abo hantu ngo habereye amasasu menshi cyane umakizaye undakizaye abo bantu ngo nuko byageze bahise batandukana ubwo nanjye ndatabanza mu Rwanda ndakomeza ndivunga mbaho jyenyine ubwo numvise agasaro kaburaga ka gashakira abantu bahuza abantu ababyeyi n'abana gahuzuye abantu baburanye ifo nanjye umwanzuro wo kuza mu gasaro kaburaga.
Ugeze mu Rwanda wigeze ugerageza gushakira mu Rwanda hari abana bagiye batoya abantu bawe bari bakiri batoya hari abagiye batoragurwa bakagarurwa mu Rwanda bagashyirwa mu bigo by'imfubyi wigeze urebera mu bigo aho za Gisenyi aho za Kigali SOS yari hari yakiriye abana benshi wigeze uharebera?
Ntabwo nigeze ntarebera nageze mu Rwanda merewe nabi ntabantu nahasanga ndaza nahise rwose nta n'intege nari mfite zo gushakisha nahise ndekera aho ngaho numva ko bapfuye ndekera aho ndiyashinja ndatuza
ndakumva ndagukomeza. None mbwira ndasaba cyane kugira ngo aba bana bawe hanyurwa insura Innocenti nahaba gusenga do Gratias ndetse na mama wawe Nyirabahizi Virginia babe bakiriho babe bakumva
Imana zose. Hari n'undi muyomba wanjye musaza wa mama nawe twaje dusanga intera ariko we twarahageze nawe duhita tubura nawe twaga Viana twagira umukiza Jean Marie Vianney uwo nawe twaramubuze uwo muyomba wanjye twaje tugira ngo tumusange intera nabwo duhita dutatana nawe twaramubuze kuva icyo gihe ntawuzi amakuru ye. Ubwo
mbere yuko muhunga mwakomokaga hehe akarere k'u Rwanda mwakomokagamo?
Imbere yuko mpunga nakomokaga mu cyahoze ari komine Tambwe Giteri Nyamagana Serire Nyarusange.
None se niba aba bana bawe hanyurwa imfura Innocenti haba gusenga Deogratiasi na mama wawe Nyirabahizi Virginia unambwiye na muyomba wawe twagira umukiza Jean Marie Vianney abo ngabo bose niba bakumva nyuma y'imyaka 27 mutandukanye ndasaba cyane ngo bakiriho bakumva niki ushaka kubabwira?
Umva babaye bakiriho banyumva turabakunda turabakunguye babaye bakiriho agahinda karatwishe abavandimwe turabakeneye inshuti zirabakeneye babaye bakiriho bakatwumva bazatumenyesha ko bakiriho bakaduhumuriza bakadukomeza bakaba barokaranyishegeye mama wabo bana no kurya ndarya ntibingera ku nzoka agahinda karanyishe. Mba ntabwo nabona uko mbiza ugashima Imana
komera ukomeze utegereze uwizeye kuba ushoboye kubatabariza kubashaka kuba ushoboye kubavuga nabyo no gukira ukomeze utegereze uwizeye nitugira icyo tugeraho tuzaguhamagara. Nongere ngushimire kuba wowe kimwe n'abandi benshi mwizera ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ugira amahoro y'Imana.
Murakoze cyane Imana ibahe umugisha shime Imana Venusi Imana ijye ibakoresha. Nari narifuje ijwi ryawe kuvugana nawe Imana ihabwe
icyubahiro. Shaka agasaro kawe muzakabona
abana babiri b'abahungu bajyanywe mu kigo cy'imfubyi cy'Imashaka nyina amaze kwitaba Imana turi mu mwaka w'igihumbi 1990. Mushiki wabo Mukazikeye Clarisse atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari ka Butansinda umudugudu wa Karama aratubwira ukuntu batandukanye.
Ikintu kizana mu kiganiro ni ukurangisha abana twabuze twari bato mama yapfuye muri 90. Noneho amaze gupfa muri 90 kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyana nabo mu kigo cy'imfubyi kandi bitaga Masaka.
Ninde wabajyanye?
umudamu bitaga Yosefa umu wari warusiri wacu nyine wa 10 kigoma umudamu we
abo bana yabajyanye ari ndo bamuhaye yarafite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'imfubyi
umuryango wacu twagwe mama yarapfuye noneho apfa twebwe twibana mbese turi imfubyi noneho kubera twari abana batoya urabona yaguye mama ajya gupfa yaguye hariya kwa muganga ahantu hari ivu hari ikigoma nyine n'uburira cyane
yego
noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza harimo gato nyine kataramenya kurya no kumva twagira ngo tubahaye nk'amata akabacamo tukajya kwa muganga abaganga bane batubonye batugirira impuhwe hari umuganga wabitaga Gasangwa n'undi mama bitaga Bonifirida nyine bazimbara umudamu we hari ubwo niyo batugejeje ku uwo mumama nyine
ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho nta bandi bantu muryango wanyu bari basigaye bo mu muryango wa papa wawe cyangwa mama wawe
mu muryango wa mama hari hari ba marume ari ko nyine ntago bari batwitayeho kwa papa naho urumva batata wacu bari bahari ariko nta muntu n'umwe wabashaka kutwitaho kubera ko papa yari ashatse undi mugore
none se mama wawe yitaba Imana papa wawe yari akiriho
yariho n'ubu ngubu ariho
ubuse abahehe
ubu nyine ariko uko bimeze ntago papa wanjye ariwe papa wabo bana abo bana tuvinwe kwa mama mama yashatse kwa papa aha tubyara turi babiri na mukuru wanjye gusa abandi bana rero babyaye mbese ubwo batandukanye papa yashatse n'undi mugore mama nawe yariyubakiwe aho nyine ari ndushyibe aho ngaho
none se ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'imfubyi
yego mukuru wanjye niwe ari mukuru niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi ni niwe wagiye kubasinyira ariko nta kintu yarapfuye
hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu Yosefa
mukuru wanjye niwe wari mukuru
yari afite imyaka ingahe
we yigaga hari mu mwaka wa gatandatu ariko ubu byabaye ngombwa ko duhita tuva mu ishuri ngo dufate inshingano nyine yo kurera abo bana twabonaga ntawundi wo kubitaho
hanyuma nyibutsa nimba wibuka Gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu Yosefa yabajyana mu kigo cy'imfubyi abana bagenda nawe warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe
njyewe nabagejeje nyine aho kuwo mumama babashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka baragenda ariko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi hanyuma saka bajyanye na mukuru wanjye
hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo bari umunabe basigarayo
yego
kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya wamenye uko bahavuye wamenya aho bari n'ayahe makuru ufite
nta yandi makuru nongeye kumenya kubera ko twari abana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera abo nibo nyine bari bato babonaga batugoye ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru urumva bigiye bigeza muri 94 umwaka uko ndacukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye Imana nibona rijya wisanze ryenyine nyine
abo basaza ba banyu bajya mu kigo cy'imfubyi cya Masaka bari bafite imyaka ingahe
harimo gato kari ubwo ntashoboye kugereranya neza ariko uwo umutwe yaratabuzuza umwaka yafite hagati y'amezi 9 n'umwaka ubwo sinaba nkibuka ngo bavutse ryari kuko nanjye nari umwana urabyumva
yego
ariko umukuru yari hagati y'imyaka 3-2 hagati y'imyaka 3-4 kuko ari umwana uzi ubwenge ubwo yaticara aha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave kuko ko twari bato ntabwo nimva nakwibuka ngo bavutse ryari ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute ubwo rero yari umwana uzi ubwenge mbese wabwira ngo ucara aha akahicara aho ngo uti ntihagire umuntu uza ngo winjire mu nzu yari umwana mbese w'incuke nyine hagati y'imyaka nk'3-4 gutyo
amazina yabo ni ayahe umukuru yitwaga nde umuto yitwaga nde
muganga kirita imana karisa umukuru
yego
yitwaga Hakizimana Jean Claude
none se nyuma ya 94 hari amakuru yabo mwigeze mumenya muzi aho baherereye
ntabwo twigeze tuyamenya kuko 94 ubu byabaye ngombwa ko nyine bamwe bacukwa abandi bacukwa abo birangira mukuru wanjye nyine duhuye tutakibona nyine we nari kubaza amakuru kuko niba uzi naho bijya bajyanye uwo mu mama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona kuko abantu bose bahise bahunga kugeza na n'ubu nta makuru mfite. Amakuru nigeze kumva ntayo uko wenda abo bantu baba barabahunganye ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyihe leta sinzi ngo babahungishije mu kihe gihugu ariko nyine nabyumvise gutya ariko ntagihamye nabyo mbifitiye neza.
Ariko uzi neza ko mu 94 bari mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka hoho naguhumuriza niba koko ariho bari bari abahunze abana b'imfubyi bari bahari muri 94 bose ku itariki hafi ya 13 ni bwo bwa nyuma buri indege bagana mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu Bubiligi ariko benshi bagiye mu Bufaransa ubwo ngubwo rero nabo Imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari. Ariko se mbere y'uko bagenda uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha kubashyira muri icyo kigo cy'imfubyi hagati ya 1994 mwigeze mujya kumusura mushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa hari imigenderanire mwigeze mugirana nawe mbese igeze bamenya mwebwigeze yajyaga ababwira ati bana mumeze mute urambwira ko ari umuntu mwiza mwakomeje kugenderana nawe
nyine hari igihe yadutumagaho nk'uko akadufasha nyine nk'abana b'imfubyi ariko ntabwo ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira ariko yari abizi nyine ko twibana mu rugo rwa twenyine turabana akajya nyine dutumaho tugatumiza se na sure tukagenda nyine akadufasha.
Ni byiza mwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'impfubyi nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacyumva ubwo azamenya amakuru yawe usigaye ya mukuru wawe nayo azayamenya ko atakiriho ubwo nibishoboka hari icyo yamenye ashobora kuba nacyo yamenye ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru y'abasaza bawe ariko ashobora kutabimenya kubera ko bagiye inzira zitandukanye icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri basaza bawe ayo nayo ndahamya yuko azayaduha. Niba basaza bawe bakumva muri kano kanya ubabwire buri wese mu izina rye umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira nguhaye umunota umwe ngaho buri masegonda 30 usuhuze umwe umubwire icyo ushaka kumubwira nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'Igifaransa ariko tuzabasemurira nitubabona babwira icyo ushaka kubabwira.
Tuhuza nakiruta Imana Kalisa ndamubwira ko mukunda ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye kandi ukuri ntabwo yagiye nk'uko wenda yabakeka ko bamujugunye ibibazo by'ubupfubyi ndamusuhuza ndasuhuza Nakizimana Jean Claude nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye murakoze.
Urakoze nawe Clarisse mu kazi keye ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga no kwizera ijwi rya Amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe ubwo nitugira icyo kumenya tuzakubwira ukomeze utegereze wizeye.
Murakoze.
Agasaro kaburaga
uwitwa Iribagiza Beatrice arashaka irengero ry'abavandimwe be bane baburanye muri 94 ubwo bahungukaga bava muri Congo ahitwa Ibibwe muri zone ya Masisi ababyeyi babo bari barahunze mwaka w'1959 amazi bose baza kugwa mu buhungiro se yitwaga Rutazibwa Agustini akaba yaravukaga i Butare naho nyina akaba Suzana Mukanka akaba akomokaga mu Bugesera ndakira Iribagiza Beatrice.
Twatandukanye mu gihe cyo gutahuka.
Mu wuhe mwaka?
95.
Mwatandukaniye he mwari mugeze he mutahuka?
Twakiri muri Congo nyine.
Mwari muri Congo. Hanyuma abavandimwe mwatandukanye amazina yabo na yahe ninde nande?
Rata muri za Odeta.
Yego.
Zibuza Berenari. Umurisha na Bora.
Urambwira ko mwatandukanye mugeze muri Kongo, ariko Kongo nyine mwari Kongo hehe, mwarahitwa he?
Mwari Masisi
mutaha mu Rwanda. Hanyuma se kugira ngo mutandukane mutahuka byagenze gute? Fata kanya gatusobanurire.
Urabona kubera tutari tuturanye neza, buri muntu yagiye atahuka uko.
Hanyuma urataha ugeze mu Rwanda usanga ntibahari. Nta makuru se wamenye y'icyatumye badataha?
Gusa numvaga amakuru ngo bari Gisenyi, ariko sinagiye kubashakisha yo ngo menye ngo bari.
Mbese iribagiza, mbere y'uko muhungiraho muri Kongo, mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda?
Njye navukiye muri Kongo, ntabwo mbisi.
Wowe wavukiye muri Kongo? Wavukiye nawe ibibwe?
Ibibwe niho navukiye.
None se abavandimwe bawe turabashakira he? Turabashakira i Masisi, tubashakire he? Nta gakuru kabo wigeze umenya? Nta muntu wakuriye akanaga kubwira ati abavandimwe bawe yaba Ruzibiza, yaba Vestina Mpozari, yaba Batamuriza, yaba uwo Bora bambwiye? Nta muntu wigeze akubwira ati abavandimwe bawe narabarabutswe?
Gusa twari kumva amakuru ngo bari Igisenyi gusa.
None se Igisenyi ko atari kure naho ngaho i Rubavu, ni iki cyakubujije gufata imodoka aho ngaho na Bugogo ngo ugende wigabe urebe baririza urebe nimba wababona?
Ubwo nyine ni ubushobozi bukeya.
Ariko ubushobozi ububonye wanyabukirayo ukagira ukabaririza?
Agenda ngashakisha, wenda sinagura n'umwe nabona.
Umuntu wakubwiye ko ashobora kuba ari ku Gisenyi ninde?
Ntabwo tukiri kumwe uwo muntu rwose, gusinzi naho aherereye.
Mbese aba bavandimwe mutandukana bose muva inda imwe cyangwa se nabo mu muryango?
Oya, tuva inda imwe.
None se ko mwari Masisi mwari muhamaze imyaka myinshi, mwageze muri 59 muhitamo kugaruka mu Rwanda, ariko uburana n'abavandimwe, birumvikana niba hari amakuru avuga yuko bashobora kuba baraje bakaguma i Rubavu? Birashoboka kubera ko i Rubavu ni Rwanda, niba barageze aho bakirwa bakavuga ati tubonye i Rwanda tukatubonye aho dutura tugumye ahangaha? Ndasaba cyane kugira ngo niba hari umuntu wabamenya abavandimwe bakomotse i Masisi, barimo Ruzibiza Bernard, barimo Muhoza Alvestine, barimo Batamuriza Odeta Bora, ryo nta rindi zina bambwiye, ariko uwabamenya akaba yatubwira. None mbwira amazina y'ababyeyi bawe. Papa wawe yitwaga nde? Mama wawe yitwaga nde? Kugira ngo nibiyumva bazimenye. Papa wawe yitwaga nde? Ababyeyi bawe bombi amazina yabo?
Papa yitwaga Rutazibwa August na Suzana Mukankaka.
None abavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya, Beatrice Iribagiza, niki ushaka kubabwira umaranye iminsi imyaka ufite ku mutima uvuga uti muvandimwe wanjye uwo ari we wese, yaba Vestine, yaba Bernard, yaba Odette cyangwa Bora, wanyumva? Dore ijambo rindi ku mutima ushaka kumubwira hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Icyo nshaka kubabwira ni ukubabwira nyine ko niriho mpari ngirurindo nyine ngo nabo bamenyesha aho baherereye, wenda umuntu agashaka uko yabageraho.
Urakoze cyane kuba baje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndahamya ko bazakumva vuba bari mu Rwanda, kandi muzongera muhure bidatinze. Ndagushimye cyane Beatrice bagize ko baje mu kiganiro Agasaro ka Buraga, kandi nkwifurije amahoro y'Imana.
Ego namwe
Iki ganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kwa mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 4 3 4 6 nongere bisubiremo 001 2 0 7 4 3 4 6 na ubutaha mwari kumwe na Vestin Shimimana.